waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dhowaan Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in Hamas ay yihiin urur markaasi xurriyad doona aysana argagixisa ahayn iyo hadal kale oo kulkulul oo markaasi ku aadan ama ka dhana Israa'iil iyo waliba reer Galbeedka. Hadaba aragtiyada qaar ka mid ah qoyaanada magaalada Melbourne ayaan weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Cali ayaan weydiiyay bal aragtidiisa ku aadan waxaanu yiri
su'aashan in badan waa lagu hadalnayaa dadka meelihi ay maaragtay raayigas ku weydaarsanayaan, laakiin marka hore bal background Soomaaliya annaga historical waxaan dhaqan u leenahay inaanu taageerno dadyooga ama shucuubta xurimadoonka ah ee qaaradda Afrika iyo meelaha kale. Falastiin waxay ka mid tahay dadkaas PLO xafiiskooda Soomaaliya muddo dheer buu jiray, marka Soomaaliya taariikhiyan halkaasaanu ka nimid. Waxa kale oo aanu maaragtay jirta iyaduna waxa ka dhacay Gaza, gobollada muslimiinta iyo wadamada muslimiinta ee kuwa aanan ahayn labaduba aad baa looga danqaday, maxaa yeelay waxaa kasoo baxaya imidka kasoo baxaya iyo falka maaragtay meesha ka socday baa ahaa fal u xushnima. Marka ra'iisul wasaare Xamse waa nin wadne maaragtay wadanka wax badan shaqa muhiimna haya, dhisanna maaragtay xagga aqoonta iyo maaragtay diiniga iyo maadiga labadaba taa horta waa ku mahadsan yahay shaqooyinka wadanka uu hayo. Hadalkiisa markaan usoo noqdo waxa weeyaan, marka aad adigu view adiga personal view markaad qabtid iyo marka aad ku hadlaysid maaragtay maqaam dowli ah, isagu waxa weeye waa second senior position of the government ama second aniraado marka baarlamaanka laga saaro madaxweynaha iyo isaga, marka xukuumadda qofka labaad ee meesha ugu sareeyay weeye, hadalkiisa waxa weeye wuxuu yeelanayaa influence wax badan buu yeelanayaa, culays weyn buu yeelanayaa. Marka taa waxay leedahay inuu ku daro xisaabta xoogaa emotion buu ahaa iyo waxa jira darteed, marka kuma saxsanayn in fact taasa sheek kooban hadda u soo qeexo, kuma saxsanayn inuu ma aragtay statement-ga strong-ga ah maaragtay asagoo dowladda ku masalaya uu yiraahdo maaragtay waxaa ka habboonayd luqadda ingiriisiga waxaa la dhahaa kelmada waxaa jira vague language la dhahaa, vague waxaa la dhahaa wax generic ah oo ma garanaysa wixii marka aad ujeeda meelba loo qaadi karay. Marka hadduu oran lahaa annaga shacabta Falastiin waanu maaragtay waa taageeraynaa, waana maaragtay waa taageeri doonaa ilaa general statement baa ka habboonayd. Marka taas waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaaraha maqaamkiisa isagoo eegaya waxa uu maaragtay hadalkaasi hadal wuxuu ahaa oo saameyn ku yeelanaya maaragtay gobolka khaasatan annagu Soomaaliya. Marka Soomaaliya haddaad u noqono waxa weeye raad buu nagu yeelanayaa, maxaa yeelay waxaana wadamada u nugul in la farageliyo siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan ma madax banaanin. Jawaabtaas waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaaraha ma haboona statement-ka strong-ga inuu saaro Hamas oo lagu tirinayo meel kale.
Waa gartay dad baa dhihi kara ama qaba ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka turjumayaa ama hadalkiisu ka turjumayaa dareenka guud ee shacabka Soomaalida ay qabaan dadkaas saas ku doodayso ma saxsan?
Haa ama ya, labadaas waa dhihi kara, haa iyo maya. Waa saxsan yihiin sababtoo ah waxa weeye waa general view-ga aan shucuubta in haddaan nahay Soomaaliga dhaqan ahaan aan qabno weeye, laakiin marka ay dowlad ahaan timaado waxa maaragtay waa laga saxsan yahay view-ga shacabka, waa laga saxsan yahay siyaasadda dowladda la raacaya iyo danaha Soomaaliya ay leedahay inay gaarto baa la raacaya, maxaa yeelay dadka general public-ga ah inta badan architect-ga siyaasadda Soomaaliya meesha u socotay meesha loo wado inta badan wax badan waa adag tahay inay wax badan ka fahmaan, laakiin qofka ku dhex jira ayaa fahmaya dynamic-ga politics-ka marka Soomaaliya danaheed inay ku gaarto la rabo.
Waa garta marka ugu dambeynta Soomaaliya markaad fiirisid xaaladda hadda ay ku jirto dagaalka Israa'iil, dowladda Israa'iil dalalka reer galbeedka oo dhan taageero buuxday u muujiyeen, Soomaaliya weli waxay ku tiirsan tahay taageerada dalalkaas reer galbeedka markay noqoto dhaqaale iyo Amazon lacagteedu ay bixiyaan, iyo sidee u saameynayaabay kula taa marka xiriirka dalalkaas hadalka ra'iisul wasaaruhu?
dabcan waa saameynaya wadamada reer galbeedka iyo gobolka wadamada carabta labaduba waa saameynaya, khaasatan carabta khaliijka markaan idhaahdo waa saameynaya, sababtoo ah hadalkaasi waxa maaragtay culays saaraya xamaas oo markaa iyadu ay iiraan iyo maaragtay halkaa siyaasadda reer galbeedka halkaas wey meesha laiska maaragtay sartu ka qoronsan tahay. Marka taas waa saameyn soomaaliya markaan usoo noqono, yes waxa weye marka turkiga laga reebo financially waxa taageerada ay ka helaan wadamada galbeedka khaasatan EU-da, UK iyo America. Marka waa saameyn aad bay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan, laakiin waxa dhici doona wait and see waay.
Kaasina wuxuu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Cali oo markaas aragtidiisa ka dhiibanaya hadalka ra-iisul wasaaraha. Dhanka kalena waxaan weydiiyey Cumar Dhoolawa oo isaguna aan weydiiyey su-aasha balaaragtidiisa ku saabsan arrintaas, waxaana uu yiri
wallaahi waxaan u arkaa inuusan ku khaldanayn marka loo fiiriyo dhibaatada meesha ka jirta. Ma hubo inuu arrintan ay tahay arrin ay ahayd ama tahay inuu la wadaago madaxweynihiisa ayna ka yeeshaan mowqif midaysan wixii laga yeelayo ama wixii laga oranayo. Laakiin waxa uu ka hadlayaa waxa weeye arrin dadka Soomaalida ahi badankood qabaan, at least 90% or more, in dadkan dhibaatada loo geystay ay tahay mid aan qiyaasnayn, aan laga fiirsan, aan u dhignin wixii iyagu ay u geysteen dhinaca kaleeto. Yes, iyaga lasoo way dagaalameen, dad bay laayeen, dad bay haystaan, laakiin marka loo fiiriyo khasaaraha iyaga loo geystay, wax loo barbardhigi karo wax iyagu ay sameeyeen maaha, wax human la qaadan karana maaha.
Waa gartay marka hadalka ra-iisul wasaaraha, inkastoo la dhihi karo sidaad sheegtay aragtida dad badan oo Soomaaliyu ka turjumaa, saameyn ma ku yeelan kartaa arrintani xiriirka dowladda Soomaaliya ay la leedahay dalalka reer galbeedka, gaar ahaan si aada u taageersan Israa'iil, Soomaaliyana kaalmooyin iyo fara badan ku leh?
Wallaahi anigu saa uma arko. Haddaan waa qicigii jiray oo traditionalka laga tegey, ninkan wuxuu dhiibtay fikradu waxay ahayd sida Israa'iil ay ula dhaqantay dadka maxaa la yidhaahdaa Falastiiniinta inay ahayd si siyaada ah dhibaato loo geysay, dhibaato boqol jeer ka badan waxa iyagu ay geysteen. Adduunkuna ma malaynayo maanta inuu joogo in qof lagu ciqaabo ama lagu eedeeyo inuu fikradiisa gudbiyo. Yaani qofku xaq buu u leeyahay inuu sheegto waxa uu aaminsan yahay iyo waxay la tahay. Waana nin mas-uul ah oo prime minister ah oo muslim ah oo ay tahay inuu fikrad ka dhiibto waxa ka dhacaya maanta Israa'iil. I don't think inay adduunka madaxdoodu ay aaminsan tahay the opposite. Laakiin dad badan baa jira oo isaga aamusan for diplomatic reasons oo iyagu ay u arkeen maaha saa inay dan u tahay. Ikhtiyaar bayna leeyihiin oo hadda maaha wax khasab laguma leh inay yidhaahdaan ama u hadlaan sida prime minister Soomaaliya u hadlayo. Laakiin in fikradda qofku uu ka dhiibto wuxuu ka qabo oo uu raadiyo xal lagu daaweyn karo dhibaatada maanta socota, anigu waxaan u arkaa inay sax tahay.
Waa garta marka ugu dambeyn dadka qabi kara in si kastoo arrintan ama qadiyadan aad u aaminsan tahay, diblomaasiyadda mararka qaarkood macnaheedu waxa weeye in waxa aad rabtid ama aad dhihi lahayd aadan bannaanka u dhihin. Marka waxaad leedahay diblomaasiyan, xataa ra-iisul wasaaruhu kuma khaldanayn hadalkaas inuu bannaanka soo dhigo?
Waxaa jira waxyaala badan oo loo baahan yahay in laysu geysa ama laysu fiiriyo. Ninkan waa prime minister wadana kan Soomaaliya la yidhaahdo, kacdoon baa ka jira, qolyo islaamista oo xag jira baa jira oo meesha jooga. Waxay u baahan tahay ninka prime ministerka ahi inuu fikraddiisa muujiyo si uu u tuso iyaga inay iyaga mas-uuliyadooda tahay inay wax ka yidhaahdaan, doorna ka qaataan sidii dhibaatada bariga dhex ka taagan wax looga qaban lahaa. Haddii taasu ayan dhicin, aniga aragtideeda iyagu waxay ka dhigi karaan dadka Soomaalida iyo madaxda Soomaalida kuwa aan waxba ka duwanayn madaxda Israa'iiliyiinta. Saa darteed ninka prime ministerka oo Soomaali ah waxaa loo baahan yahay inuu Soomaali language mararka qaarkood xanaf leh ama xanuun leh si uu xaqiijiyo inaanay gudaha dalka wax kacdoon ka kicin, uuna u muujiyo dadka dhinaca kale taagan wax aada xajirka u ah inuu yahay, yani inuu wado inuu taayay aan dariiqo mustaqim oo sanina oo ogolaanayn qofna oo ogolaanayn qof muslim ah inuu kulaayo bila macne
kaasina wuxuu ahaa Umar Adolowa hadana waa qaybtii 12aad ee barnaamijkeena barashada afka ingiriiska
Hello and welcome to the SBS Learn English podcast in which we help Australians to speak, understand and connect. My name is Josipa, and like you, I'm still learning new phrases and vocabulary that helps me communicate better in English. In this episode, we'll practice how to talk about food, diet, and our body weight. But first, let me remind you that we have learning notes, quizzes, and transcripts on our website, so you can keep learning after listening to this episode. An English language proverb says that an apple a day keeps the doctor away. The meaning behind this common saying is that if we have a healthy, balanced diet, we probably won't need to go to the doctor because we won't be sick. Now, I don't know about you, but during the restrictions and lockdowns in the past 2 years, I've become a bit of a couch potato. That is, instead of exercising outside, I spent a lot of time eating unhealthy snacks on the sofa. And now I find that I have put on a little weight. I might say, I've put some weight on. Let's hear what other expressions we can use to say we have gained some weight. With us are Alan and Marianne.
I really need to get into shape. Otherwise, I won't fit into the suit I'm planning to wear for the wedding.
Keeping an eye on calories might help you to slim down.
Yeah, I definitely need to cut down on carbs and cut out fast food and soft drinks.
Basically, you need to resist eating too much comfort food. It's easy to stack on the kilos when you eat too much junk or highly processed food.
Let's look into one phrase at a time. Alan said,
I really need to get into shape.
Alan needs to get into shape. That means that he wants to become lean and fit. You can also say get back into shape if you are going to become fit and healthy once again. For example, after giving birth to my daughter, I started swimming to get back into shape. Marianne then said,
Keeping an eye on calories might help you to slim down.
Keeping an eye on something means to carefully watch it. You can use this for something like calories, which is a measurement of energy in food, or people. For example, you might say to your child, Don't be naughty, I'm keeping an eye on you. So, when Marianne said that keeping an eye on calories might help Alan slim down, she means that he needs to be careful about how much he eats. To slim down means to become thinner or lose weight.
Yeah, I definitely need to cut down on carbs and cut out fast food and soft drinks.
Alan needs to cut down on carbs and cut out fast food. Carbs is short for carbohydrates. And if you need to cut down on carbs, you need to reduce them, meaning you need to eat less food that has a lot of carbs, such as bread, pasta, potato, cookies, corn, and so on. Alan also wants to cut out fast food and soft drinks. If you cut something out from your diet, you stop eating or drinking it completely. At the end, Marianne said,
Basically, you need to resist eating too much comfort food. It's easy to stack on the kilos when you eat too much junk or highly processed food.
Comfort food is the type of food that makes us feel comfortable. We often want to eat it when we are sad or worried.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.